njagala omuziki gukube mwena mwena bakkiriza musituke njagala omuzinira ate omulage nti byakulusiima nabalabe bo bakimanye nti wafuna omununuzi wasinga